lukuje arwapu guys. Lavu, lavu enu Ubangu utasota se Waliweja sobele sabo sonyue Mopere liaka message ni very ready Amazima kanyere nukibasu teli Dovu za niwe wa ulagondi My baby I'm feeling headache I'm in sunshine I'm feeling headache because of you Disobolo kulenso be my baby Disobolo kulenso be my darling Disobolo kulenso be my baby No 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 Afazano peririke meseji Engumia gumia indi undienu Mendo gozo kutisoto tofiri yoto Baby pulira undienu Afazano peririke meseji Engumia gumia to ulogondi Katiki choze na fa undienu Baby Bububububu
Mukwano zengona kulota Neulia anti wanungirotia Singo bambe ire nganti soja Tandikorele kisa nengukuma Azimbele avuyo zendipota Tutambule nge wabili wetu sonta Kubango wobo kumpi mbokoka Na ya tubuzu hao zembondoka Mukwano zetombo no undi Ni watu jembo yepo iti Ni wande tuya nefiriki Chevoru kujengwe to daringi Mukwano zeto tumulisye bibi Onyambo soko tolu muwani Jaisto wandike kameseji Kameseji, kameseji Kubango wandika kameseji Aonchi manyati wa ula yoko ndiyo
Afazalo mperirike meseji Engumia gumia indi undienu Wendo gozo kutuiso toto firi yoto Baby, pulira undienu Afazalo mperirike meseji Engumia gumia to ulo gondi Katiki joze na fa undienu Baby, bububububu
Kuzomba na iwo ku valentine Tima itenze mkwano nkorentia my baby Heavy second inabingi Kubika ikanya Kameseji konka zenenga ito nzwa isha kabariga Achanuna ikasego na kitega Ama zemba gana nyerene mere tindia Doiwe Ni wankolero tijai wa mata Neba tampe mere njikuta Ni wankolero tijai wa mata my baby Afazalo mperioti sweet heart good night If not send me that you love me I'll be happy
Afazalo mperirike meseji Engumia gumia indi undienu Mendo gozo kutuiso toto firi yoto Baby pulira undienu Afazalo mperirike meseji Engumia gumia to ulo gondi Katiki choze na fa undienu Baby Bububububu Afazalo mperirike meseji Engumia gumia indi undienu Mendo gozo kutuiso toto firi yoto Baby pulira undienu Afazalo mperirike meseji Engumia gumia to ulo gondi Katiki choze na fa undienu Baby Bububububu